niwe na nakupenda. Iwe china iwe,
my love is enough.